studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare noga ina lewru janvier hitan uina didi sappo e jeddi jena yamde sokidu studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du yumor way galo salim jawra wonto oggi jamde to sikirab on kompetito wi defa handen kambe dum won sarotobe gombe leleedi meden di joni won jonte didi ko puddi de do murtere be koliti wi wala fu ko yalti hakkun mabbe kambe laamu o wattu jono be koliti be jokkiti to dido golleji kanko ministre kumido kabar sariya leleedi meden do holliti do mo landini fo jaayal hono hani haldurde dum won sarotobe gombe leleedi meden di dum e tawede fo yo haldata mabbe soni be puddi tay golleji o wi tiagal be keddi leedi titan be anda wiide hala wala hakkunde mabbe kawrital sappo dira baldu wono fedde alislam en wombe li adnara allandu fu fuddi ile kenen do bomako do le galdo kawrital yimbelbe be yuri le tatteji di fu adnara allandu yoga e halaji di fu ngaran yewadno kabar jaddin koppe ngori yirwere kanye himme e yurmede kawrital gongal kase fuddi kenen do bomako do galdo kawrital e gal yewido hawa luuji yimbelbe yuri le tiagal le nebe gonde tottindirde hakkilaji le balde tatfa tottindira hakkilaji wattu joni o kutteji tongide no wattu wonde weltiraji kanya kuddanto bonnoje hawaluji sekirabdi wono sambe kabaruji demin jogini on do betande di bismillah modon e hedade murter sarotobe gombe leleedi meden inde andaka fuudo haadi fa hande be gonde jokkitande do murter be bi tiagal ko be joddini fedde mabbe hande haldude e laamu o ko wattu jono wala fu ko laamu hollido hen anniyaji mudun lobbi be biddu kaldale kawrangal wala fu ko yihile hen yeso fa keben famtade kede Ousmane Diko
ciudi sere amali fu fa hande an gonde wayde gollude yontere tiagal ko be puddi murter gollande andaka ne selatande magistrat be anniyaki wirfaade tiagal e wi mabbe kaldal fu daminaka akun mabbe gouvernement nena faande do wonno woni hejabbe kayfi lamun kobbe wayde hunchande hore himmeji mabbe so hollitabe ko yitinkini fay ko fedde kaltidal joddina ko fa hebana ka do tidala jogal amana fay goto gouvernement hollali e wi boya dambele secrétaire général ndarto himmeji les syndicats magistrat e o dum etede hokkita jaral hono syndicat makko o bale hala nana en fa warde e hore e bal politique fu an gondi e battade be fa pamana kabaru o hore be syndicat be ko wala fu no watta se golle ka fuddita se himmeji mabbe di be darti di kebaka de balle didi ana gondi jonte kurde hande dartude be dene fa kebano ngurda kebano golliradu horeje ministere sere leedi meden hollino le nyalade jabbido de himmeji darta di edi kaani edi poti edi joni ka edi dadi bawde leedi ndi dum e tawede holliti fa hande ministere de ka ana hubinani haldede
wattu jono kanko ministre kuminido kabaru sartobe gombe leedi meden de holliti wiide kanko horma ko donti on way haldude be do yimbele du o wi kabe puddita golle o wi wattu jono no be gori leedi atidi no kaldal be anda wala hakku mabbe so ni be battay golle kede kanko no dirte do won Mamadou Ismaël Konate ko mo sifi do hendo faccitango Muhammadou Samaseku.
Je voudrais simplement rappeler qu'on a autant
mi jinti don tan wiide do yimbe le kasindini nyamde e yarde ni dunbe kasindini kabar sariya ana fe leedi demokrasi heddo tawe sariya wala magistrat wala suni be do magistrat embe yu leedi kyanki en so tawi be dari darde mabbe be anda wiide wana der buli be kani dartude himmeji mabbe yu der gullide de be ngala dun nokku burdo cuudi gullide sariya di no be pelitiri kabar hakkeji mabbe di fuf ana fe be darta di der nokkuji di ngana cuudi gullide mabbe di be dulla fe wiide an hani jati be darta keje mabbe den no fa hande min darrabbe wortude der gullide de hinnade golle mabbe ngaden dun to tondral hakillaaji kam mi wawata fa hinnade ngal kal dal der bulli di
mais je ne peux pas les parler le parler dans la rue
fa hande ko der do murtende anda ko fudo haadi fuddi leleedi meden diibe kolliti widile gollire bamako de fusaaji wattu jono der do murtere Antoine Sabide kambe sartobe be gollata no be kollitiri wiide wattu jono yimbele dun won kaajaabe sariyaaji be golleji muden gonto sariyato fa yottobe haalaji mu en jotti to sartobe be fubur jogade tidallaji min jiltini mikoroji amen komin nayobo do bomako do kede ko be do yimbele cifido hen do faccitango Muhammadou Samaseku.
Bon chicken je suis venu faire ce
ko waddi kam do hande yo kabar talkur nationalité bangal hawrutinde talki dartugol golle ka hulitama wiide be gondi e mutre golle gila artenere jabbinde so gonga kami metta masane o do kabar mi wadi dartude direji am kaji nationalité sabbe min anni dartude golle der nokku garde en ka mi tawi gollobe tribunal be anan gonde mutra golle anda fuf no ngadam joni batte hewtude nationalité am waddi kam do ka kambar kalisi ko beddo JMB ngadi mutra golle ko mi wawata hebude talkur amdu mi huli sanne jati bangal kadi sarti sapado o sabi talki di an hani juinede hakunde noga e jagam dudo lewru e jena e lewru fevrier yela am kay yube ngotande do mutra golle
ka cesse le grève comme ça quoi
c'est grave so ni on abiddo bemla me ande ngal do baynirton mi joji modon to hella me ngol mi noddata phase Facebook e compte Twitter studio tamani kiki de kenyan be koli tv de cam ministre ngodo nokuno dirtet agel hok les régions kidal ton bomboje chamoy fandi fune do goto heddile hen be biidu barmo be ngadi le hen wobbe antondo an hakkune ngurdam e mayde wattu joni o kabaru goddo kasen mi halni on do kabaru di puddanno do be koli tv de kawrtal mangal fuddi do on do bomoko do kawrtal sappo di do bal fedde alislam e gombe li adnara allah ndufu be do yimbelbe wuri le tatteji di fu le leedele be ngodde wadde kawrtal gal do bomoko do le majjun konko do on kumini do kabaru assemblée nationale le leedi medindi horeje assemblée o mo wonno le gal do kawrtal o holli tv de bonanay di jaddin kobbe gonde wadde wattu joni gal do kawrtal an holli tabide yimbelbe pamminte hono golleji di jaddin kobbe golla di wala fuko jibindir dum el islama ko keda kan ko noddete isiaka cdbo ko mo sifir do hen do faccitango muhammad mumini sendebu
Les différentes attaques perpétrées au nom de
Bonandaji kewdi ngadaadi e inde alsilamaku ana holi tawide gaddobe torraje ana wondi e ndartude bonnude inde diina kertado faabude bingu adamaku yidi yafa dental e dewrol yo taguji di alsilamagu jangintami ana hani dewroy sala mbawe hadude bonandaji di wana tan wadude jukkoje ciagal maje ka gollude faadi hawe mido mila dum yata ciagal dewrol hakkune ami lato den neddo goto bangal jingande alsilamaku li adunaru ndufu
l'islam et les musulmans à travers le monde
kawrtal gongal kasen fuddido bomoko do kawrtal jago bal jowi gal do kabaru no hawalu jungordi gal do kawrtal balde tati yimbel be wuri le leedel afrique de be wuri le leedel sappo e jagom ko yaata yimbel chapal taton kadime ande kanyen gono le gal do kawrtal wattu jono be tottindira hakkilaji no kudde bonnoje hawaluji di mbayi wadirde bonandaji goddi kasen fewde dum won cellal yimbe kanyen no hawaluji di ngorri keda kanko no dirtedo balasi soko kanko lami kanko won dum non goto gollo suudu min no kabaru hawaluji le leedi meden di ko mo sifi do hen do faccitango muhammadu samaseku
stockholm sein convention ki porte sur
stockholm yu kabaru sariaji bamati batte produits bundi yoga bonnoji hawaluji e kabaru cella dokkude sappo didi ngoni di bicini talkurundu kudde sappo didi halkoje hawaluji kudde de yoga lolliri dawobe tawe ngala passeport sabi alhali mabbe bundi di ana jaha do wuddi sanne wakat jun o sappo godde be dama e dedo sappo didi arandeje de denno yu produits bundi sanne e message li so hon ido prodigi nan der ndiyam mayo diraban kala liddi gondi hen e kala nyamdu dido liddi dun heban ido prodigi bondi der terde mudum kala watu mo ndo nyammi ngure rabade de prodigi bondi di dagoto li terde jomun der nokku faydo lolido adp nidi kewirta seden seden faadi jotto nokku idi mbawi fay itude yonki ma sawi binde nyawuji on tadale bengu e cancer en denno yo prodigi kulbini di sanne
dal de cancer donc ils sont très dangereux
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekirabe journée de jello do ne les raisons ngaji meden di en puiran do sigaso do holli tamere sukabe jokolbe gombe tombe be gonde hollude be ngulidi yanka ko mabbe lobbo be ngadi ton kawrital wattu jone be gonde tuttindirde do hen hakkilaji be jewto yalla hono kabaru jam e dejere hani tabirede le leedi meden di talkuru kaldo le kawrangal dum no hani yengirde so wudute ngardam fa do mutti do woteji deuxième tour be kolitiw dum waddi ton kenyan ka dum e tawede fu jamar de tanni ton koyde sanne be kolitiw de ministre ma kanya armi malik kanya gonde haybude do woteji din gondi e wadede do se burute ngardam fa do burem do holitan wede walde humnide kabaru no sukabe jokolbe kan natirde e yimbe kanye walde wonde kase humnide kabaru yimbe en wittobe wakkati furu e be gondi hokkindirde juule apesi faabe dia yalla hono sukabe jokolbe gombe tombe kan hokkirede golleje ko yar sukabe jokolbe chapanta to kanye e kintina wattu jonobe ko kiramadu kaaki dibe kan gollirde se burute ngardam fa do kaydo be kolitide police ngabe gombe to kaytobe kanye gombe nokku noddirtede kaydi e be gonde hokkindirde juude fa biya wattu jono yalla hono be kani habirde kabaru no wayde jam e dedere worri ton non le majjim be gombe tombe be bibe gollide e police ngabe kala ko be jiko pamay fu be martinan kumpo police ngabe ko yawi tagal mudu de be kolitide so bami fa lugo gungul an wat tonbe jotto to wattu joni yo hono be kaani wattirde ne hen koyde mabbe sakiraabo hollitinde wiide kabaruji mawdi dimi jogini on do bete hande di idini dum wono yimbe la sartobe gombe leedeedi meedin di fa hande murtere mabbe de puddinde be jaara le hen caggal be kollitiido wala fu ko be kaldi e laamo laamo holla anniya mudu lobbo kanko ministre ko minido kabaru sariyaaji leedeedi meedin do hollitti wiide kanko mo landini haldude be do yimbe la o wi ka be banta golliji so nibbe ana keddi le dati di taw wa haldude e mudu en kawtal mangal dum woni kabaru yimbe alislam en be no wori hollita wer fuddi leedi meden di be do yimbe be uri le tatteji di fu adnara Allah do be gonde haldude le nokko yoga halaji di fu jowiki kabaru no gubi jaddi ko ben godi yir wer kany e hinne e yurmede kawtal gongal kase fuddi do bomako don jowi gal wattu jono do hawaluji gal do kawtal be do dunke ande garan tottindira do hen hakkilaji be jewto do woni kudde bonoji hawaluji wakkati fusal ngadda kutteji goddi kase ne cellal bibbe adama en no de do kudde kan selirede sekirabdi wonon sembe kabaruji dum jogini do betande be mi joti o sane hedaade studio tamani kafa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seyade yewtere meden de ana wodi wassalam